na macho wagusi. Staki kuvaa tena nuksi. Kuchita sanukta, tunashapa fio. Mata nkikuchita rufi na nisuta. Post paka wako block, safi. Kama wana bando, wasaidie wifi. Wanajila spona si pepesi kwako. Na wesi umepesi, me I love no body but you. You and I to see the option. Onesha kama ne moja, weka caption. Watu hato kijificha takuchimba. Kama ne moja, utamlinda.
Honey, ukini misi weni text. I'm a video call cause I'm here for you. Washa kuna kwa kiku test. Ni post kila time wabure kitu. Come on I, come on I, come on I. Come on I, umoja mposti. Come on I, come on I. Come on I, umoja mposti. Come on I, come on I. Come on I, umoja mposti. Come on I, come on I. Come on I, umoja. Oh, waoneshe. Vile liga womba wakomeshe. Oh,
love, kwanza hawatuvishi unajua. Na wala hatuli kwao, wanajitia kutujua. Misi ina stories zao, ila za kwetu unajua. Si wanaweza na wao, yani ni kutusumbua. Sasa tutenda beach mid the sunset. Walike marafiki kwenye engagement. Na kila tukio picha zitahusu. Tumugope nani umri unarusu. I'm so proud of you, let them know that. Look how you're beautiful. Oh my god, nisi ndo nanza kudet for the first time. Siko late and I'm very glad that you're mine.
Honey, madada wengi wanani check. Na wambia hapa na miwako tu. Kabisa nimeweka break. Gari mesimika kwa kutu. Come on I, come on I, come on I. Come on I, come on I, umoja posti. Come on I, come on I, come on I, umoja posti. Come on I, come on I, come on I, umoja posti. Come on I, come on I, come on I, umoja. Oh, waoneshe. Vila liga womba wakomeshe. Oh, waoneshe.
Nakukaribisha kusikiliza Wanangu 99 pre-album katika application ya Boomplay. Download application ya Boomplay, ingia, andika Rapture, Wanangu 99, enjoy the vibe.